Nenga bwobuuza nnyo ensonga teri nsonga jyo gyowulira mbu ya muzinzi gye bategerezaako bannayuganda beeyongeza ekisaanyi. Naye nga bw'obabuuza ekyo ky'ekizibu ennyo ekya Uganda. Mwetaaga mbuuza abasajja abo basinga abasajja abakiika mu palamenti eya wansi ey'e Bungereza eya mu Amerika abamala emyaka ebiri mu kisanja oba abo mu seneti abamala emyaka ena. Kwano bannaffe olw'okuba nti bw'abalaba nti yasiba tusa abalonzi ayagala amala ebbanga tabakola ki? Katabalabako. Ekyo ky'ekizibu ekya Uganda ekikulu nti bwe tunaakwongera n'oweza emyaka musanvu nti bamala okulondebwa mpaka abere mpaka lwalifu. Olwo lwali ffe ng'ekibiina bantegeeza tugenda kulukkiriza genda maaso era ffe tugenda kusaba ababaka abaffe aba palamenti bayimirirewo.